Isia kama mkukiza ni choma ndomana kila time na kuwaza wewe. Kwa mahaba na yopata na isipaka homa sichoki mikukesha nawe. Love more, love more, love more, yeah. Wapambie wache onge usiku atalala. Na wambie na wivu maneno ya sizidi mpaka
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, zidisha leo, zaidi ya jana.
Zidisha leo, zaidi ya jana.
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, nikomeshe leo, sipate la kusema.
La kusema.
Niloge kwa limbwata paka nipagawe, ila tu nisiokote makopo. Zidisha kipimo unachokiona wewe kwa komi ni kama mtoto.
Mama toa jiko nje nipike. Nikimaliza vyombo nioshe. Tena sogeza kichwa nywele nkusuke baby. Na tukimaliza tuende bafu nikakuogeshe.
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, zidisha leo zaidi ya jana.
Zidisha leo zaidi ya jana.
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, nikomeshe leo sipate la kusema.
Nikomeshe leo sipate la kusema. Nipate la kusema. Nipate la kusema.
Classic.